Ganiro dusangira ijambo kuri mikoro hano I Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi tumaze hafi umwaka tuva ku kibazo cy'impunzi z'abarundi uyu munsi ntituvuga abahunga turavuga abasuhuka ariko s'abarundi ahubwo n'abanyarwanda mu karere kanyagatare mu ntara y'uburasirazuba bw'u Rwanda turaho ijambo umunyamakuru Eric bagira ubusa wejwe rya Amerika mu Rwanda watembeye muri ako karere Eric ijambo ni ryawe
mwaramukanye amahoro abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo aho mu ntara y'iburasirazuba haravugwa amapfu mu mirenge itandukanye irimo mwiri rw'imiyaga Karangazi Musheri rw'inkwavu n'ahandi twagendeye umurenge wa Musheri Nyagatare ukora ku gihugu cya Uganda izuba ryatangiye gucana mu kwezi kwa kabiri umwaka wa 2015 kugeza mu mpera zawo Muri uwo murenge ho nyine haravugwa byiburi imiryango isaga 40 yamaze gusuhukira muri Uganda kuburyo nabo tarasuhuka benshi barya bavuye gucincuro muri Uganda dusangira ijambo yahisemo kubatambagiza bimwe mu bice by'uwo murenge turebe uko ikibazo cyifashe turaza kumva kandi ikinzego z'ubutegetsi zitandukanye zivuga kuri iki kibazo ndetse n'ingamba muri kumwe na RK bagira ubusa reka dutangire dusura amazu y'abasuhutse
ngo ni kwande
ahangaha ni ku kwa Gaspare
turabona harafunze hameze nk'itongo kubera iki
itongo ni impamvu ni ikibazo cy'inzara ntabwo bagurishije n'ubuhara cyari wabo ni ukuvuga ngo baramutse babonye uburyo mbese nk'inangaha nk'imfashanyo bakaba babasha kubona nk'imbuto icyo kurya bahagaruka
bagiye hehe
bagiye Uganda iki gihugu cy'abaturanyi hakurya ngaha
kuva hano ujya Uganda hari igihe kingana iki
hari nk'ibirometro 14 ubwo nkuvuga ngo mbese iyi nzu niye ariko yari yitaye kubera ikibazo cy'inzara
aha ninde
aha ngaha ni ku mukecuru Kamariza ingufu urabona ko ntaho heruka gufungura mworeba n'iyi na hasi nta muntu wakandagira mbese ntabwo nta muntu ubaye aha ngaha yarakinze aragenda ni umukecuru wabanaga n'abuzukuru babiri yaragiye nawe ubwo arabatwara bo baba Uganda gusa ariko ntabwo bagurishije
amashanyarazi nta kindi kibazo ahugeze abimura ahubwo ni ikibazo cy'umutekano w'inda bagiye gushakisha
kuki abandi batagiye
abandi kutagenda ni gutyo gutyo bamwe baragenda bakagaruka bagiye gupagasa bakajya gupagasa utwo bazanye bakagaburira abana
turagenda dutembera rero mu murenge wa Musheri mu karere ka Nyagatare ahantu ubona ko basuhukiye muri Uganda nkuko abaturanyi bagenda batubwira urabona ko amazu nubwo hagiye harimo insinga z'amashanyarazi ariko ikibazo cy'inzara cyo ngo nticyabakundiye urabona ko amazu yagiye azana ibyatsi ku mpande turi n'umuturage rero
ntuye muri umurenge muri aka kagari ka Nyamiyonga umudugudu nishira impumu umurenge ni Musheri
Iki kibazo cyatangiye ryari cyo kugira ngo bagenzi banyu bagende basohoka kubera inzara.
Ikibazo ni ikibazo cy'izuba cyahereye mu kwezi kwa kabiri kugeza n'uyu munsi. Nico kibazo dufite cy'izuba. Izuba ryavuye imyaka aribwo itangira kumera. Noneho hagenda haboneka utujojo. Imyaka y'igihe haraguru ugiye cyo guterera izuba rirakomeza ubwo ntagira ikintu dubasha gufata. Mbese mu tugari tune dukikije Nyamiyonga aho havutse ikibazo cy'inzara cy'amapfa
abatarasuhuka mubayeho mute
ni ukujya gupagasa muri Uganda mu buryo bwo kwihangana gupagasa kwakohereza amafaranga 200,000 by'amashiringi hanyuma ukaza kuguruvungishamo amanyarwanda ugashakishamo ibigori kugura umutugori ko gushakira abana b'ishuri igikoma n'amafaranga 600 y'amanyarwanda
aha ni ku mukecuru tumusime abanamo n'umuhungu we n'umukobwa uretse ko umukobwa yagiye ku ishuri ariko ubu busi baragiye abandi batoya barimo banabo baba Uganda ni ukuvuga ngo ahangaha ni iwabo n'izisaha ntawugeze agurisha ngoko uburyo mbese ikibazo dufite ni icyo kibazo
aha naho baragiye hari hatuye nde
ni ngotanye
n'abana yarafite abana batandatu n'umudamu nawe
ndabona harabaye itongo
Unuvuga ngo nabo bagiye mu Uganda kubera icyo kibazo cy'inzara ngo uritegereza aha ngaha ni mu gikoni nta muntu uhagera nta ki ahubwo ejo haraje hase amayinzu isenyuke kubera ko nta bantu barimo ariko ikibazo ni ukubera ikibazo cy'amapfa yateye
hamaze nk'amezi angahe ndabona ibyatsi byahise bimera
uyu nguyu yagiye kare kuko nta sambu yagiraga
ariko akayajyaga yatisha mu baturage akashakisha imibereho yabasaruye nawe akagira ute akamuna icyo kurya ariko noneho nokuvuga ngo naho yahingaga mu baturage yatishije amafaranga nabo bararumbije kubera ikibazo cy'izuba bibangombwa ko atorongera yagendaga Uganda ariko ahangaha haracyariwe nta wigeze agurisha kuko nta wabona ubushobozi bwo kwagura kuko twese twarashonje twararumbije
muraho mama ikibazo cy'inzara cyagaragara nta cyane se
twararumbije kubera ikibazo cy'izuba
no kuvuga ngo murarya mute bigenda bite
no kujya Uganda niyo tujyaga gusaka nyine ubwo tukagana icyo turarira neza tugasubirayo gucogoca udashoboye kujyayo bimukiyeyo nyine benshi cyane bagiyeyo ubwo natwe nibitunanira tuzajya kubayo kimwe nk'abandi turagendaga tugahinyura nk'umuntu akaduhereza nk'inyuma tumufungo cyangwa akaduhereza ikiro cy'ibishyimbo gutyo mbese niko tubaye n'uyu watubereye mu nzu kunyine kubera ko dushatse vuba nawe yarigendeye naha nyine baragiye noneho shirimo umubone benshi n'umuhepfo ni benshi bagiye mbona abenshi barimo nyine ni abacumbitse nabo basanzwemo barigendeye natwe kutagenda nyine ni ukubura itike yatugezayo
urabona ni umuntu wari wifashije n'izi saha inzu yarayitaye kubera ikibazo cy'inzara
ndabona inzu ahubwo yatangiye gusenyuka
yatangiye gusenyuka kubera ko yabuze umuntu wayijyamo mbese kenshi na kenshi nk'aba bashaka bakiri abasore turabifashisha kugira ngo bajye nko muri aya mazu ejo hatishamo ibisambo cyangwa se gutyo kugira ngo hatishamo ibisambo
ni ibiki ubwo wikoreye
ni udushyimbo ni ibiro birindwi nagiye nyigura kuri 400 kuko twarahinze birapfa ni ukujya gukora twakorera udufaranga tukajya kugura akabuto dukorera inaha ku bantu bari bagabwe nyine bifite abahinze mu gace kamwe twe twarahinze mu gace k'inaha ka Nyamiyonga birapfa ubwo rero none tujya gukora tukajya guhaha mu bantu bagize ute bahinze mu kandi gace aho bejeje
Uganda ujyayo
Uganda tugiye gupagasa gupagasa tukaza tukagura akabuto kuko inaha twarahinze biruma ubu turya ruko tuvuye gushaka akazi kandi twarahinze pe ariko ibigori byarumye ibishyimbo biruma nta kintu twigeze tugeza mu rugo ubwo turya ruko duhashye mbese ubu kuva mu gitondo sindana koza mu kanwa ntabwo ndarya rwose wo nagiye gukora n'uduhungure ya mpembye kandi ubundi habaga hariho imyumbati ibijumba tukarya tukihemba ariko kuva mu gitondo ntacyo rwose ntako tumeze nta kigenda ahubwo mwadufasha rwose wena mukaduha akabuto umugabo wanjye ajya gushaka imibereho akajya kumpahira nanjye nkaca hino tugahuza undi yabakoze tukajya guhaha rwose ntako tumeze pe turya rimwe ku mugoroba umwe tukanaburara twatubona tukari ubwo twabibura nuko nk'uyu mudugudu barimo bagiye rwose uretse ko ntazi amazina yabo ariko kumva bamwe baragiye ariko impamvu bagiye ni impamvu y'inzara ni inzara rwose nta kindi kuko abantu barahingaga bikera byamara kwera bakarya batuje ariko abenshi ni inzara y'abakozemo rwose barahinze nta kintu abantu bigeze basarura ariko ni mu gace kamwe n'inahangaha niba ariho n'ubundi buce ntabwo nabimenya ariko inahangaha rwose ntako tumeze inzara itumereye nabi mudufashije rwose nk'abantu b'Imana mwadufasha niyo mwaduha akabuto rwose mukaturwana Imana yabaha umugisha
Uvuye gupagasa? Uvuye gupagasa he?
Inangaha bihumbuye.
Ntabwo ujyayo Uganda se?
Na Uganda tujya tunyarukirayo ariko ubu ntabwo twagiye.
Umusaza wawe yagiyeyo?
Ntawe ngira.
Umukecuru kuva hano ujya Uganda ntabwo bigutwara ingufu nyinshi.
Bintwara ingufu nyine kubera ko mbonye icyo kurya hafi ntaho najya ariko kubera ko umuntu aba adafite icyo kurya tujyayo nyine. Kubwo babare.
Ese abantu barasuhutse inaha
baragiye abahari nibo bakeya abandi barigendeye
mwe muzagenda ryari se
turabona akavura kaguye turacya turi kugerageza ngo turebe ko twarwanya iyi nzara yatuje
aho
yego
amakuru
ni meza
ko wifasha utya
none ngire nte
byagenze bite umuntu yavuga ko byagenze bite
yavuga ko ari inzara none se yavuga ko ari ikintu itumba
itumba muri uku kwezi
none se ko nta musharuro twarahinze tumera nk'abihinze izuba ryabyatsa
twagiye tubona abantu bava mu Rwanda bajya guhaha Uganda ubundi bagasuhuka mwiko mutaragenda cyangwa ko mutajyayo
ubundi twewe ni ukubura amikoro yo kugira ngo uwe wajyayo ufite amikoro wagenda
murasaba iki
wadufasha wenda ko kavuga kari kugwa twagira tugahinga tugatera wenda hari igihe twazongera tugahembuka
imirimo yanyu umunsi ku wundi muri ibi bihe muvuga ko mushonje umuntu ashobora kuva mu gitondo yicaye akagera ku mugoroba kubera kubura icyo akora
kubera nyine no kubura mikoro yo kugira ngo azabona n'akabuto ko guhinga cyangwa ngo arebe ubu n'uwo yahingira nka muturanyi we abone akabuto reka da
na n'ubu baracyagenda
cyane cyane ugeze hariya mu munane
wowe kutagenda
nge ndashaje kandi mfite imfubyi nta n'ubu basha nabona
ugenda ugize igitiyo kugenda
nk'umfite imfubyi ndikorera nk'umfite imfubyi enye ndikorera kugira ngo rero mbone uburyo bwo kwapakiza mbajyane ni ikibazo nge ndatuza gusanga ngasenga nkizera imana yuko ari izatwesha
atanga ikibazo ati kuki abantu basuhuka biterwa n'iki noneho baramubwira bati ikibazo ni inzara nawe urabibona inzara igakomoka kuki niwe yagiye agura nanone bakamugarurira kandi inzara igakomoka ku zuba nuko aravuga ngo nimba ari icyo kibazo rero ngo nzakirwanya ageze hati rero ngewe nta by'ubuntu bigihari ati kireka rimba akazi ku muhanda naho kazi karabuse
uremeza ko mwakuranye inama na executive w'umurenge
yarayikoze hano ahitwa mu munane hano
Yarayikoze aravuga ngo ntabyo ubusa bigihari ngo bagiye gutanga umuhanda ngo bakore noneho ubu nibo bari bakeneye ategereje ariko noneho areba n'imikorere yo ku muhanda ugasanga ntihwitse urajya gukora ugakora ukwezi batari aguhemba ugashaka ibyo ukora n'ibyo ureka rwose n'ubu hariya ni kenze nitwakoze batari baduhera amafaranga ubu benshi bari kuri mu dutsinde nk'utu bategereje imbuto barayibuze ngo bategereje amafaranga
abana bato nabo bazi ibyabaye mu murenge wa Musheri umva nk'abo bari mu kigero cy'imyaka itanu
mu rugo baguhaye iki mu wariye iki
ntacyo
wariye murya kangahe ku munsi
rimwe
inzara ntiyakwishe
iwacu twaramenyeye
waramenyereye kuva ryari
yawe ni kuva kera
ni ukuri se mwana wowe wariye wabwiriwe wariye iki
ntacyo
nariye mungure
wowe wariye kubera iki
ngoye ku ishuri nsanga nta byo kurya bihari
ngo mwaramenyereye ngo kuva ryari
kuva inzara yatangira
yatangiye ryari
ntabwo nzi itariki yatangiriye
kumva ibi bisaba kumanuka ugaterera akajisho ibibaya byari byarahinzwemo imyaka ikaba yaratse kubera uruzuba
urabona nk'ahangaha barimo bahinga urabona amasaka ubundi barayatema bakarambika hasi mbese urabona nk'aha reka duhagarare ahantu mbere kuri tere neza urabona nk'ahangaha barimo barahinga gusa ntacyo bigeze basaruramo aha se ntureba iyi ni tere ifatika urabona hari abantu bageze
twibwiraga ngo ni wenda ni nk'inyoni zayariye
oya ntabwo ari inyoni rwose ntuse ntureba reba ihundo rizi nk'ahangaha uritegereza urabona nk'ahangaha uko amasaka yagiye byuzute uko ameze nta kintu kigeze kigeraho nta musaruro rero uko inangaha twarumbishe
biraboneka reka twongere dusohokemo
ahangaha bari barahinze ibishyimbo nk'uko ukuntu habaye ni ikinani gusa nta kintu kigeze gitoragurwaho nk'umugewe ndanabashima cyane ni bo bwa mbere igihe mbonye n'umuyobozi cyangwa se umunyamakuru ageze kuri tere nk'ahangaha
abandi bigenda bita abayobozi ntabwo baza kubasura
abayobozi baraza umuyobozi ushyika nk'ahangaha nibura ariko nabwo ni ukuzakaremesha inama na egizekitifu w'umurenge w'akagari yacaho gutyo nyine na infomesho ayima mbese ibi ngibi arabizi umuyobozi w'umurenge nawe arabizi ko ahangaha barumbije arabizi yaba ari uw'akagari kuko batanga amaraporo mushikaho
ubu mufite icyizere ko mbona bari kugenda bahinga mufite icyizere ko mushobora kuzahangira kweza
nyine urabona imvura ni amahirwe ni uburyo duteganya ko igihe kirageze cy'imvura imvura iraguye iyo ubonye akabuto kagiye gupagasa aricyo akagerageza kuba yagatera mbese ni amahirwe gukoreshwa kugira ngo ushike hagati akazuma izuba rigakomeza ariko ni ukuvuga ngo nta kundi byamera umuhinzi arashora ateganya ko imvura ishobora kuzakomeza nibura akazagira ikigaragara akazarya
nihehe batanze ibiryo inaha
twumva ko mu ntara y'Iburasirazuba harama batanze nyina ngo toni 800 ariko nta hantu nakubwira ngo ngenzi ngo iki gice kinye iki muri musheri waba warabahaye ibyo kurya nta hantu nzi
mama motorotes muvuye gupagasa muvuye Uganda
ariko ntabwo twibutura muri umurenge hari icyo kurya kibonetse kuko bigeze gukora raporo y'abantu bashonje hanyuma baza kuvuga ko bari buze abazafata ibyo kurya ari abantu ngo bazakora ku
murahoze
muraho neza
muturutse he
duturutse hano mu murima
ni mu banyu
ni mwacu
mwe ntabwo mubayeho kuvuga gupagasa
oya twahingaga mwacu akanakarima kanjye
mubayeho mute
twarahinze twararumbije nta kintu twagejeje muhira ariko ubu turagerageza gukora
ntabwo mujya gupagasa ahandi
turashakisha ibyo turya bwacya tukajya mwacu
Uganda mujya mujya
Uganda tujya tugiye gusaka tukagaruka
gusaka mu kinyarwanda n'iki
guhaha
Ubusa ufite udushyi wikoreye udushyi
n'udushyimbo nsaguyeho nateraga ubwo ejo ariko nzagaruka
kurya bimeze bite tumenyereye ko abanyarwanda barya kabiri ku munsi
turabibona tukabirya ariko iyo bitabonetse turihangana nabwo kwagira dute se
mukaburara se
turahari igihe tuburara kubera imibereho mibi nyine
uhuye n'umutegetsi wa Musabike
namusaba inkunga yuko nabaho akampereza icyo kurya
ariko hari ubutaka bwiza sahubwo
ni hari ubutaka bwiza imvura yabonetse muharera kabisa hektare 3 izuba ryaravuye nta kintu nabashe gukuramwo ngirango nakweretse ko mu mirima hano twahinze amasaka duhinga ibigori kandi haraho duhinga twegeranyije duganga cyabya kijyambere tugafata imbuto zitoranyijwe tugafata ifumbire ariko ubuntu kuvanga byose byumiye ku gasozi ni gutyo nta kintu twigeze dufata ngo tube twajya gusarura
baho se nta kintu cyavuyemo
nta kintu ubuntu bahingiye aho ngaho hasi urabona bahingiye hasi ni uguteganya ko bashobora gusubizamo indi mbuto ibishyimbo bakomeramo n'ibigori n'ibigori
bahingiye hasi
urabona hari hakurya hari aho ureba hariya ni isambu yanjye buriya ni ukuvuga ngo barimo nta kintu nasaruyemo niwo ndahingira hasi ntibitegereza n'amaso
ndabibona wari wahinzemo ikintu amasaka nawe
nahinzemo amasaka
ibi byo ndabona ari ibigori bateyemo ndabona biri kumera
n'ibigori ubu ni ukuvuga ngo ayi ni isambu y'umuntu umwe ubwo yabashije guhinga aka ngaka hari nawe akaba yabonye imbuto yakaba ateramo yahahinze naho agateramo indi mbuto
harimo n'amafumbire cyangwa mupfa guhinga
ubungubu kubera ko ubundi twajyaga duhinga gutyo tugashyiramo ifumbire ariko ubungubu nta fumbire twashyizemo wayigura iki se wararumbije udufaranga wari ufite watwikuyeho ukagura ifumbire ubungubu mbese ni ukuvuga ngo n'uwo wari wagejeje wahuje umurima yakagura ifumbire ni ukuvuga ngo iki gihe yagiye kureba muri banki kubabwira ko ikibazo kimeze niho na banki ikamwihanganira ntibashe kumwishyuza ngo witegereze buriya hariya aho ureba umurima wari wahinze ibigori gusa nta kindi kintu kirimo ariko urabona ararumbije hose ni uko hateye
amapfa yino yarasanzwe se
ntabwo asanzwe twajyaga tweza igihe imvura yabaga yabonetse twajyaga tweza ariko kubera izuba ni ukuvuga ngo iyo izuba rivuye ni uku nguku ariko noneho sizo ya imwe indi tugategereza tukongera tugahinga ariko urabona ko zibaye sizo ebyiri zikurikirana niyo mpamvu ubona abantu bari gusuhuka bajya Uganda bashakisha ukuntu babaho imvura itangiye kubura mu kwezi kwa kabiri umwaka ushize 2015 2015 urabona ko twinjiye muri 16 ni ukuvuga ngo mbese ukwezi kwa gatatu ukwa cyenda aho hose izuba ryaravuye
uraho ubu watangiye guhinga ryari mama
tangiye mu kanya
radiyo Ijwi rya Amerika rero ikugezeho uri guhinga ahantu ubona ko hari hahinzemo ibigori warasaruye byagenze bite
byararumbye nese uri kubona aribyo nakuyemo
byarumbye kubera iki
kubera izuba
none ufashe iya mbere mu kongera guhinga ufite icyizere cy'ubwo kuzeza
abibyirwa n'iki niba nzeza imvura niguma kugwa wenda nzeza
none murarya mute mubayeho mute
ubu rwose tubayo nta kintu turi kurya dutunzwe n'amaramu
amaramu ni iki
ukurara ukabibona ubundi ukaburara
uretse wenda kubona akantu kakagorigori cyangwa se agashakashaka yutereye amaso wagira ngo ni ahantu hashatse kumera nk'ubutayu amapfa yarateye abaturage bamwe barasuhuka ariko iyo bigeze kuri iyi ngingo ubuyobozi bwegereye abaturage bwo ntibwifuza ko yavugwa atyo twahereye kuri bwana Justin Habyara ushinzwe irangamimerere mu murenge wa Musheri
hari abagenda bafite bene wabo batuye hari hakurya ukagenda bagiye kubaramutsa bakimuka mwere kwimuka ariko mu bisanzwe n'abaturage bake ba Musheri kuko Musheri muri Nyagatare ni umurenge wera ni umurenge uhingwa ibigori birera amasaka arera numva imbuto zose muri Musheri zera imyaka yose irera abo nibo bake dufite hari mu midugudu imwe n'imwe yashyira impumu hariya mu kagari ka Nyamiyonga n'abantu barugara mu kagari ka Nyagatabire bake bagiye ariko cyane ibigenzi ukabireba n'abantu bafite bene babo basanga bene babo hariya hakurya kuko u Rwanda n'Ubugande birapfakanye kandi biranaturanye kandi Abanyarwanda n'Abagande baravukana
ni bangaha
bo hamaze kugenda ingo zigeze nk'eshanu hariya muri Rugarama hariya muri Shyirimpumu niho hagiye bavuze ingo 12 ariko twaze gucukumbura twazanye police station de Musheri police ya Nyagatare ndetse na mayaraje dusanga cyane cyane bimwe batwarwa na bene wabo basa nabimutse ariko ndanzara rwose iri mu murenge wa Musheri bo ni estimation biese ntabwo mfite umubare exact simwibuse neza
narimo vuze ngo nabantu bagiye bimuka ariko twagiye tubona amazu batubwira ko bavuyemo batayagurishije umuntu iyo yimutse ntashobora kugurisha se bigaragaza ko yimutse
ni ukuvuga ngo hari abaturage bake batabashije gukora nk'uko bikwiriye bakubiswe n'iyoza ni bakeye ni ukuvuga ngo sinanzivuga ngo birera byose ngo de ariko icyo mubwiye ko 70% mu Musheri ifite umusaruro ukwiriye ni ukuvuga ngo abaturage bamwe namwe bagiye bagira iyo nzara hari kubera impamvu bwite zibaturutseho twagerageje gucukumbura dushasanga bamwe yari ni abakene ahandi bamwe n'abimukira cyane ntibagira isambu zo guhinga ugasanga biterwa n'ibyo kuko abantu cyane bakunda kugenda gutyo ni abantu babimukira bava mu tundi turere n'indi mirenge bakaza hano Musheri kuko bahinga bagira uko bahinga inzara ikaba kubita akajya hariya Uganda ariko mu by'ukuri umuntu usanzwe Musheri ufite ubutaka uhinga ntabwo yimuse abantu bakeye ikindi niba musanze amazu menshi akinze murabona imvura yaguye ni iyi ni season nziza bitabiriye guhinga nanjye ubwanjye nari mfite inama ntabwo bitabye kubera ko abaturage bagiye guhinga bamerewe neza ikirere cyahindutse
uburyo uyu ushinzwe irangamimerere muri Musheri asobanura ikibazo ntiburi kure y'ubuyobozi bw'intara y'iburasirazuba bwana Jean Marie Vianney Makombe ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'intara y'iburasirazuba
ntabwo imirenge yose yahuye n'ikibazo muri Nyagatare hari imirenge myinshi yejeje uretse nka wenda nka za Rwimiyaga za Karangazi aho ngaho nakubwiye ko hafatanye n'Akagera ariko mu yindi mirenge barejeje bo nanjye nabisobanye mu binyamakuru ko hari abaturage ba baba barasuhutse ariko si no gusuhuka intara y'Iburasirazuba ihana imbibi n'ibihugu bitatu igihugu cya Uganda igihugu cya Tanzania igihugu cy'u Burundi kandi ibyo bihugu abanyarwanda twese turagenderana byumvikana rero ko umuturage yagiye guhaha muri Tanzania cyangwa se agiyanye nka kuko bafiteyo n'inzuri akajyayo wajya muri Uganda n'ubundi dushinzwe guhahirana hagati yacu kumva rero ntago twabyita gusuhuka ahubwo twavuga ko n'undi turi muri East African Community Afrika y'Iburasirazuba twese uwo muryango tugomba gufatanya kugira ngo ibibazo by'abaturage bikemuke abantu bahahirane babeho neza
muravuga ko atari ugusuhuka ariko iyo umuntu afashe gahunda yo kugenda ku buryo twe nk'abanyamakuru twarahageze uragenda ugasanga habaye amatongo ibyo tubyite ngo iki
zamwiri aho ngaho n'ahandi wenda kuri iyo mirenge ikora ku mupaka birumvikana kandi nanjye ntabwo nahakanye ko batagiye mu bindi bihugu mu bihugu duturanye bagiye gushaka uburyo kuva na kera kandi umugabo ahahira urugo ariko ntabwo bivuga ko bagiye mu bindi bihugu bashobora kuba abenshi bari mu gihugu hagati ntabwo bivuga ko basohokeye mu gihugu imbere kuko iyo mvugo ndumva ntari buze kuyigendamo cyane kuko ubusa sinshobora kuva ahangaha nkajya gukora wenda mu majyaruguru nkajya gushakayo imibereho nkajya gucururizayo n'undi we n'umuturage rero wundi nawe afite uburenganzira bwo kugira ahari imirimo akajyayo akayishaka kugira ngo ashobore gutunga umuryango
none icyo kibazo cy'abantu yibasiwe n'inzara muri iyo mirenge mwavuze ingamba ni zihe
kwibasirwa n'inzara twavuze ko hari abaturage bahuye n'ikibazo cyo
bahuye n'ikibazo
bahuye n'ikibazo cy'izuba barahinga noneho nta izuba riraza rituma imyaka itera leta irabagoboka kugira ngo bakore imirimo y'amaboko bagakora hari imishinga ibihari ya Food for Work. Iyo mishinga irafasha kugira ngo bashobore kubona iyo ushaka kurya ugomba no gukora niba ugomba gukora rero icyo muri uwo mushinga uragenda ukora umushinga ufitiye abaturage akamaro abantu bose akamaro ariko nawe ubyungukiremo nk'umuntu ufite urugo kandi ushaka kwiteza imbere niyo mushinga niyo mishinga rero irahari n'ibyo biryo n'ubundi iyo bije ntago babibonera ubuntu ahubwo hari ibyo twabahaye byo mu rwego rwo kubagoboka ariko haza noneho yongeraho na wa mushinga ufite abaturage bose akamaro yaba gukora umuhanda cyangwa se n'indi mishinga yindi yafasha kugira ngo twongere umusaruro.
Ministeri zitandukanye zirimo iyita ku biza y'ubutegetsi bw'igihugu y'inganda n'ubucuruzi ndetse n'iy'ubuhinzi n'ubworozi zishyize hamwe ngo zigerageze kubona igisubizo kuri aya mapfa. Bwana Tony Sanganira ni umunyamabanga wa leta muri Ministeri y'ubuhinzi n'ubworozi.
Byagize ingaruka ku gihembwe hirya no hino mu gihugu aho byagaragaye ko hari imvura nyinshi yabonetse cyane cyane mu bice by'amajyaruguru n'iburengerazuba bigateza imyuzure ndetse abahinzi bamwe na bamwe bakagira ibibazo bakinatera ariko ahandi noneho imvura ntiyaboneka ahubwo haba ikibazo cy'izuba rikomeye ku buryo hari n'imirenge imwe n'imwe mu ntara y'Iburasirazuba itarigeze ibona imvura na rimwe. Ibyo nabyo byatumye hari aho yagiye iboneka nyuma bagatera batinze ariko hari n'aho batigeze batera kubera ko iyo mvura itabonetse. Mu mikoranire rero n'inzego ngira ngo twagiye tubikurikirana ahagiye haba ibibazo nk'ibyo ngibyo ari imyuzure mu bice by'Iburengerazuba cyane cyane za Rutsiro n'ahandi bigenda bigaragara byegerezwa inzego zitandukanye mu buryo dukorana na MIDMAR. Ibyo ngibyo byagiye bitangwaho za raporo ndetse kugeza n'uyu munsi tukaba tugishaka uburyo twafasha abahuye n'ikibazo nk'icyo ngicyo. Iburasirazuba hari aho bagize ikibazo ndetse bigaragara ko hari n'abantu bakeneye ibiribwa nk'uko dusanzwe tubigenza kubera ko dufite ikigega kigoboka abahuye n'ibibazo nk'ibyo ngibyo. Hari toni zirenga 800 z'ibigori n'izirenga 500 z'ibishyimbo twagejeje mu mirenge imwe n'imwe mu bufatanye na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu yaba yaragize ikibazo. Ibyo ngibyo ni ibintu bikomeza kuko turabona nyine ingaruka z'imenagurukire y'ikirere zigenda zitarangira ahubwo biranagaragara biranavugwa yuko mu gihe kiri imbere ikitwaga ko ari El Nino noneho kizaba irindi zina El Nina bivuze ko noneho ahubwo ari izuba ryinshi ahari cyangwa se ubushyuhe bwinshi buzagaragara mu minsi iri imbere ariko ibyo ngibyo Minisiteri y'umutungo kamere nayo izagenda ikomeza kutugezaho amakuru uko bizajya bigenda.
Iki ni kiza Minisiteri yita ku biza yabwiye Ijwi rya Amerika ko kikiri ku rwego rwa gatatu bisobanuye ko kitarasaba ko Leta y'u Rwanda yiyambaza amahanga mu kugikemura. Ni kiza kandi gica amarenga ko Leta y'u Rwanda isabwa ingamba zitajegajega ku mihindagurikire y'ibihe. Inshuti bakunzi badusangira ijambo iyo uyu munsi tuyisoreje aha dushimiye buri wese wagize uruhare muri iki kiganiro ndetse namwe mwarimu dukurikiye. Mushaka gutanga ibitekerezo urubuga rwacu rwa Facebook ni VOA Radio yacu mwadusura kandi kuri wa3@radioyacu.voa.com ndetse mukatwandikira kuri email radio yacu @voanews.com. Mwari na Eric Bagirubusa naho butaha.
Turagushimiye Eric Bagirubusa n'abaturage b'Inyagatare mwaganiye. Naho butaha kandi uzajya no muzindi ntara mutundi turere tw'u Rwanda urebe imibereho y'abaturage. Mwese abatwumvise.